nimekunywa, nikidongoza demu wa mtu so mimi
nikome.
Amelewa,
amelewa,
amekunywa,
amekunywa,
akifua nguo jamani so yeye
nikome.
Ningi ningi ni
chini,
ningi ningi
mpaka chini,
ningi ningi ni kama kidondore. We dada una shepu matata,
matata one yo
weze weze matata.
Chup, chup, chup.